Radio Pulpit, 657 AM.
Ngibingelele egameni lenkosi yethu nomsindisi wethu uJesu Kristu kumusa kaNkulunkulu kuba sizobheka izwi lakhe. Sibheka ke indaba ethi ngokuba amandla angowakho. Ngokuba amandla angowakho. Lamagama akhulunywa yinkosi yethu uJesu Kristu uma afundisa abafundi bakhe ngokukhuleka beza kuye bathi Nkosi sifundise ukukhuleka. Manje ke kuMateyu chapter 6 kula sithola khona lo mkhuleko. Sizofunda ukusuka kuverse u-9 siyoma kuverse u-13. Izwi likaNkulunkulu lifundeka kanje. Ngakho ke anokhuleka kanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelele amacala yethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngifuna sibheke le ndaba lapha kuverse u-13 ethi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho. Nayi ke indaba engifuna sibheke namandla. Ngifuna ke isihloko sami sithi ngokuba amandla angowakho. Ngokuba amandla angowakho. O isihlobo sami, uJesu Kristu uma afundisa abafundi bakhe ngazuthi uyaqonda ukuthi kunendaba eyinkinga. Manje le ndaba eyinkinga imayelana namandla. Kungakho ke athi kubalulekile ukuba masiya kuNkulunkulu noma sikhuleka ey'nhlizweni zethu nasengqondweni yethu, kubalulekile ukuthi sicabange kahle. Kungabe amandla ngakabani? Kungabe amandla ngakabani? Siphila esikhathini la khona abantu bathi babonakalisa amandla. Siphila esikhathini la abantu bathi bafuna amandla. Kodwa uJesu usethi uma nikhuleka anothi ngokuba amandla angowakho. Okokuqala engifuna ukuthi sikubheke, yonke into ekhona idalwe nguNkulunkulu. Noma yonke into ekhona ingaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Yonke into ekhona ibhekwe, ihanjiswa, ilawulwa ngamandla kaNkulunkulu. Akukho okukhona okungaveli kuNkulunkulu. Konke kukhona ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Abantu badalwe nguNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu siwabona lapho. Ume dala abantu, udala owesilisa, udala owesifazane. Ume badala uNkulunkulu, ubanikeza ingqondo, ubanikeza indlebe, ubanikeza amehlo, ubanikeza inyawo, ubanikeza okundlula konke, sobo sami, ubanikeza umphefumulo. Akekho umuntu ongakwazi ukuthi afake umphefumulo emntwini. Kungakho sibalulekile masikhuleka lo mkhuleko, siqondise le ndaba ukuthi ngubani okwazi ukugcina impilo yomuntu. NguNkulunkulu yedwa. Kungakho uthi lo mkhuleko amandla angowakho. Baningi abantu bangahlakanipha, bangaduma, bangenza okuningi esinakho, bangabusa, baphathizwe, kodwa bahlakaniphe banjalo, badalwe uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi badalwe uNkulunkulu, amandla abo angamandla wesikhashana. Amandla wabantu angamandla aphelayo, kodwa lamandla esikhuluma ngawo amandla anguna phakade. Amandla kaNkulunkulu awapheli. Amandla kaNkulunkulu afani namandla omuntu. Abantu bakithi nokubezwa bathi amandla wendoda awapheli. Noma bangasho ukuthi amandla endoda awapheli, kodwa uma indoda iba lapha ku-60, ithi 70, ithi 80, liti iBhayibheli kumshumayeli isahluko seshumi nambili lithi khumbula umdalo wakho ebushweni bakho zingakafiki iinkathi othi angithokozi ngazo. Zingakafiki iinkathi lapho khona amadolo wakho akhathala khona. Kusho ukuthini? Amandla wendoda ayaphela. Amanga lihlaza ukuthi amandla wendoda awapheli, ayaphela, kodwa kunamandla angapheli. Amandla wabantu ahamba-hamba aphele, kodwa kunesikhathi kunamandla angapheli, amandla kaNkulunkulu. Kungakho indalo yonke uma uyibhekile ikukhombisa ukuthi sihlobo sami idalwe uNkulunkulu. Zonke iy'ngelosi ezulwini uma sizibheka, uma ubheka amandla azo, uma ubheka ubukhulu bazo, uma ubheka ubuhle bazo, uma ubheka ukuhlakanipha kwazo, zonke zidalwe nguNkulunkulu. Oh sihlobo sami, ngisho noSathane uqobo lwakhe udalwe uNkulunkulu, bekade ayingelosi yokukhanya. Litsho njalo iBhayibheli lithi, kodwa ngosuku uNkulunkulu wathola ububi enhliziyweni yakhe wamxosha ezulwini, ngoba uNkulunkulu ungcwele futhi akahlali lapho kukhona ukungekho ngcwele khona. Abantu abaningi baphakamisa amandla kaSathane, baphakamisa ubukhulu bakaSathane, bakholwa uSathane nobubi kanye nemimoya yobumnyama ekhona ezweni. Kodwa lo mkhuleko uthi kunamandla aphakeme, kunamandla ekumele siwadumise, kunamandla ekumele sikhulume ngawo ukuthi abantu bawazi. Yilo mkhuleko othi amandla angowakho. Amandla sihlobo sami avela kuNkulunkulu. Indalo yonke iyasikhombisa ukuphuma kwelanga, iy'nkanyezi, ukuhamba kolwandle lube nomkhawulo, lingakhukhula abantu ngamandla kaNkulunkulu. Okwesibili sihlobo sami ekumele sikubheke ukuthi la mandla kaNkulunkulu awapheli, angunaphakade. Oh sihlobo sami, la mandla amandla ekumele siwazi ukuthi awasoze waphela. Kungakho uJesu ekhuluma la magama athi, angisoze nganishiya, angisoze nganiyekelela. Oh sihlobo sami, uNkulunkulu unamandla wonke. Kungenzeka isimo sakho sikutshela ukuthi ayikhona uNkulunkulu ngazuthi uyahluleka, ngazuthi uNkulunkulu empilweni yakho uyahluleka. Lo nkulunkulu sihlobo sami akahluleki. Ake ngikunikeze umlando walo nkulunkulu. KuJohane chapter 3 lo nkulunkulu wasindisa umfarisi. Bekunendoda ekuthiwa umfarisi. Le ndoda bekuwuNikodima, yeza kuJesu ebusuku. Uma ifika kuJesu ebusuku ingamfuni uNkulunkulu njengomfarisi, kodwa uJesu Kristu wayisindisa. Noma ungabe umuntu ungumuntu wenkolo, noma efana noNikodima esekafundisa abantu, kodwa uma efika kuJesu, lowo muntu loyo uyasindiswa. La mandla wakwazi ukuthi asindise umama waseSamariya. Athi uJesu makakhuluma kulo mama, ufika kuJesu lo mama, uthi ukhuluma la magama kuJesu Kristu, uthi siyazi ukuthi wena nithi nini indawo yokudumisa iseJudiya, thina iseJerusalema, thina sithi indawo yokudumisa iseGerizimu. Kodwa uJesu ukhuluma la mazwi uthi, mama, isikhathi siyeza sesikhona namanje ukuthi bonke abakhuleka kuNkulunkulu bakhuleke ngomoya, bakhuleke nangeqiniso. Oh sihlobo sami, lo mama impilo yakhe uthi uJesu uke waba nabayena abahlanu, nalo naye akuyena owakho. Noma lo mama ubesekhiphitile, noma lo mama ubesehlulekile ngisho nasemshadweni, kodwa uma efika kuJesu Kristu, lamandla akwazi ukuthi amnike impilo echichimayo, amnikeze impilo engunaphakade. Amandla angowakho. Wawusihlobo sami, ngifuna ukukuvezela namhlanje ukuthi lamandla esikhuluma ngawo akuwona amandla wobumnyama, akuwona amandla kaSathane, kodwa ngamandla kaNkulunkulu okwazi ukuthi ayenze konke. Angazi namhlanje la ukhona, angisazi isimo sakho ukuthi sime kanjani. Kungenzeka ubuke impilo yakho uthi akukekho umuntu oyongisiza. UIsaiah kuchapter 6 makhuluma uthi isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Lamandla kaNkulunkulu akukho indawo la angakwazi ukufika khona. Akubalulekile ukuthi uhlala kuphi. Akubalulekile ukuthi uzalelwe kuphi. Akubalulekile ukuba uphuma emndanini onjani. Akubalulekile ukuba uhlupheke kangakanani. Akubalulekile ukuthi ucebile uphakeme kangakanani. Isandla sikaNkulunkulu akukho la singafiki khona. Nakuwe singafika. Nakuwe singakusiza. Nakuwe singakwazi ukuthi sikutakule. Ukwazi ukuthi mawukhuleka lo mkhuleko uthi amandla angowakho. Oh sihlobo sami, le ndaba ethi amandla angowakho ilethe ukuthobeka ey'nhliziyweni zethu ukuthi kumele sithobeke. Kuke kwenzeka ibandla abantu bakaNkulunkulu bazame ukukhompitha, bakhompitha ngamandla, noma bafane nabazalwane baseKorinti ukuthi umfundisi zibani bani unamandla okundlula umfundisi zibani bani, isonto zibani bani linamandla ukundlula isonto zibani bani, umzalwane zibani bani unamandla ukundlula sihlobo sami, lithi iBhayibheli amandla angowakho. Amandla sobo sami angokaNkulunkulu. Kungakho uPawulo ukhuluma lamagama uthi sishumayela ivangeli kubo bonke abantu, kodwa levangeli esilishumayelayo uthandina amahloni ngalo. Oh sobo sami, uthi leli vangeli yilo elingamandla kaNkulunkulu kwabasindiswayo. Oh sobo sami, angazi la ukhona, angisazi isimo sakho, angiyazi impilo yakho, angikwazi umsebenzi wakho, angikwazi umshado wakho. Nenzeka usuyaphuka, nenzeka usuyaphela, nenzeka usana themba. Amandla angowakho. Mawungagijimi, abantu sebeze bayagijima baye endaweni ezihlukahlukile bacabanga ukuba amandla lapho, abanye baye entabeni bacabanga ukuthi amandla lapho. Njengalo mama Samaria wathi nina nithi indawo yokukhuleka iseJerusalema, thina sithi indawo yokukhuleka iseGerazimu. Oh uthi Jesu, mame isikhathi siyeza sesikhona namanje abakhuleka kuNkulunkulu. Akubalulekile ukuthi bathi indawo enamandlileya, indawo enamandlileya. Abakhuleka kuNkulunkulu kumele bakhuleke ngomoya, kuNkulunkulu kumele bakhuleke neqiniso. Oh sihlobo sami, nawo amazwi amahle, nawo amazwi amnandi akhuluma Jesu Kristu ukuba amandla angowakho, amandla anguNkulunkulu. Ngakho uPawulo uthi anginamahloni, anginamahloni ngevangeli lingamandla ka. Oh sobo sami, kuthi ngibuza umbuzo, kungabe uyakukholwa lokho na? Kungabe uyakholwa ukuba amandla atholakala kuNkulunkulu? Awatholakali ey'ntweni, awatholakali ebantwini. Uthola abantu bakithi beze bakhiphe imali. Mawufunda incwadi yezenzo kuchapter 8 uthola indoda uSimoni. USimoni uya kumpostoli uPetro, babakhulekela abantu, labantu bamukela isipho sokukhuluma ngamalanguage ngey'limi abangazifundanga, abangaziyelanga esikolweni. Bathi mabakhuluma ngale y'limi, usethi uSimoni ukhiphe imali. Ucabanga ukuthi amandla kaNkulunkulu ayathengwa? Ucabanga ukuthi amandla kaNkulunkulu adinga ukuba ukhiphe imali? Oh sihlobo sami, baningi abantu bakithi namhlanje bayalahleka. Batshela ukuthi ukuze uNkulunkulu angene ekhaya lakho, ukuze uNkulunkulu akusindise, ukuze uNkulunkulu akunike umsebenzi, kudingeka ukhiphe imali. Oh sihlobo sami, amandla angowakho. Amandla kaNkulunkulu, oh sihlobo sami, awathengiswa ngamali. Angamandla avela kuNkulunkulu futhi awapheli, anguna phakade, ahlala njalo akhona. Manikhuleka anothi amandla angowakho. Kungakho uPawulo ngathi anginamahloni ngevangeli. Oh sobo sami, ungatshela abantu into eyiningi, batshele levangeli elingamandla, akwazi ukukhulula abantu, akwazi ukusindisa abantu, akwazi ukuguqula igebengu, akwazi ukuguqula abasiphete, akwazi ukuguqula noma umuntu asesikhundleni esinjani, kodwa lamandla ayakwazi ukuthi ezume ehluko. Uthi uJesu manikhuleka anothi amandla angowakho. Sihlobo sami, uthembeni namhlaye, yimaphi amandla owathembile? Ake ngiveze. Uma uthemba amandla wabantu ayaphela. Uma uthemba izinto ozenzelwa abantu, kusazomela ukhiphe imali, kusazomela ubabise futhi ngoba uthembe bona. Oh, kodwa uma uthembe lo Nkulunkulu esikhuluma ngaye, ungusomandla. Bathi abamaziyo, amandla wonke awowakhe, amandla wonke ahlala inguna phakade. Ngazuthi inkosi yomusa ingaba nawe sihlobo sami, kuphi nakuphi la lezwi elifinyelela khona, kuphi nakuphi la uzwa la mazwi athi kungenzeka ithemba bese lishabalele. Kungenzeka ithemba ubusungasanalo, kodwa usengaba nalo ithemba. Ngiyakumema namhlanje ukuthi buya endodeni yamadoda enamandla. Lamandla kaNkulunkulu siwabona kuphi sihlobo sami? Lamandla siwabona ekuvuseni uJesu Kristu kwabafileyo. Nanka amandla ongawathemba, akwazi ukuvusa umuntu afile. Lamandla akwazi ukuvusa uLazaru afile. Wathi uma uJesu efika wathi, Lazaru vuka. Lamandla wabheki isimo sakho, akwazi ukuvula amehlo wabantu abangaboni, akwazi ukuvula iindlebe zabantu abangezwa. Lamandla akwazi ukusiza indoda ebeyihlala ngasechibini ihluleka ukungena, kodwa uma uJesu efika athi, thabatha uhlaka lwakho uhambe. Yiwo lamandla wohlobo sami okuthi bonke abathi mabeza kuye bese uyabazwela. Lamandla wadinge ukuthi size size mathupa sikuthinte lapho uzwa khona. UNkulunkulu huye ngalamandla okwazi ukuthi asiphilise, nguye ngalamandla okwazi ukuthi asisindise, uye ngalamandla okwazi ukuvula iminyango evaliwe. Amandla lawo ekukhulunywa ngawo angowakhe. Kuwumkhuleko wami sihlobo sami ukuba la uzwa khona, nanka amandla avusa uJesu kwabafileyo, nanka lamandla athi uJesu Kristu, hambani niyolinda umoya ongcwele, uma efikile nizowamukela amandla. Ohlobo sami sengiceda, uma ungakholwa, uma ungamazi uNkulunkulu, awukwazi ukwamukela amandla kaNkulunkulu, awukwazi ukwamukela amandla kamoya ongcwele okuyiwona sinqobela izono, okuyiwona sisizayo, okuyiwona sihambisayo. Oh, udinga ukuba uphenduke ezonweni zakho. Nganze kupheka impilo yakho uthi, ngabe Jesu ungayisindisa. Lamandla wasindisa uRaheli ifebe, lamandla wasindisa uMoses ebekade babulele, lamandla wasindisa uNikodima ebekade bangabantu benkolo kodwa inkolo banganayo, lamandla wakwazi ukusindisa umama ebesekade lahlo umphakathi athatha mhlawumbe ubethatha namadoda abantu kungakho bebangasafuni ukuhamba naye, lamandla wakwazi ukuthi amsindise. Kungakho uma sikhuleka kubalulekile sibheke isimo sethu, sibheke amandla. Into eyenza abantu badangale baphelelwe yithemba ingoba babheke isimo sabo basibone sisikhulu, kodwa ababheki amandla kaNkulunkulu adale konke, adale konke sikubonayo nesingakuboni. Nkosi yomusa ibe nani. Ake bese siyakhuleka. Baba wethu onamandla wonke, nguwe owazi konke, obona konke. Kungakho sithi amandla angowakho. Amandla okusiza iSouth Africa kule simo esikuyo angowakho. Amandla okusiza abantu bakithi kule nhlupheko abaphansi kwayo angowakho. Amandla wokusindisa abalahlekile angowakho. Amandla wokulungisa imishado ephukile angowakho amandla wokuletha uzwano babona amandla emafemelini emundenini angowakho amandla uNkulunkulu onamandla ezweni lakithi angowakho amandla wokuqeda uhulumeni omubi babona amandla avusa bohulumeni abazohamba ngentando yakho angowakho amandla okuletha imvuselelo ezweni lakithi angowakho konke lokhu siyakucela egameni lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.